Yeah, baby Johnson, brother Manny doing sights. Harvard Records, man. Records, level top channel, and top channel. Pancho, team, Tudo, King Castle.
Nina kusumbua, nina kupenda we. Yale mapenzi ulionipa, tuyafanya na kusumbua. Naomba nihurumie, unanitesa we. Kupenda kwangu ndo kwanifanya, niwe fala bwege kabisa. Siwezi kuvumilia, utaniua we. Penzi lako ni la ajabu, duniani sijapata ona. Usishangae na hia, waninyanyasa we. Kosa langu kosa gani ma, kukupenda siyo makosa. La 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 la, la 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 la. Kukupenda we. Mwenyezi Mungu kanionyesha, na wewe ndo malaika wangu. Nishike japo mkono, twende kwa moja. Popote pale utapokwenda, nipo radhi na nina kwenda. Mimi nakosi mapenzi, ili unipende we. Unasema nina kuboa, sipendezi kuwa na wewe. Nakuletea maua, wayachoma moto. Wanihukumu bila makosa, tafadhali nifikirie. La 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 la.
You know.